Technologia Sound.
Magnus, bring the genius.
Hey, I'm not surprised. You know, say Bobby to be brilliant. It's turning me surprise.
Ooh.
Surprise. Surprise.
Surprise. When I say my way, to key and I go for right man. Say
surprise.
When I say my way, look to key and I go for right man. Everybody say
surprise.
I go follow them walk, but I go visual pretend.
Kaji moja vim, kujina na ifazi. Alijalwa kupenda na mapenze kweri kweri. Simnajua, simnajua, mapenze siku heza ya pendeki. Moja, kama gara makara miwa adi shule, shule kumsomesha. Kama kawa ida yao, sumnajua madema siku heza wanaruma.
Surprise!
Binti yule nimaniza shule, kaji wakalifurai sana. Kiricho beku sherekea. Numadari ya feti feti bab kubwa. Sali juu ofisi atafungua yeye kume. Anafungua mwingine, surprise. Mshikaji yule yule lizimia. Bada mda mfube kazi nduka. Kama kawaida likumbuka. Grama zake zote zile zomfanyia. Mshikaji alilia.
Mbaba we.
Beli ya wanoko jimba chumbi ya wa shikada. Oh, na piga ukula kure ili nipate mkoko. Nilifisha pete ya kamanda pare bila kwa piga ba. Oh,
Sound.